Dear Mr. Issa, sir, in your feeling you get killer, sir, from my sincere love of your killer verse, I've seen a chance ya ku air my two cents. I mean, simanishi penny, but haijalishi, cause pia penny ni deni. Ideally, nilikuwa nifanye ngoma na Mr. Lenny, but angwe na Mr. Googs wa Megadorai, imekuwa ngumu kumpata hata kwa teli. Lately, nimekuwa nikiku envy, ile jina ulijenga tangu zile enzi, imekuwa forever living hata kauli daddy. Rest in peace. So let this peace ikuwa granted wish ya kuwa in your shoes and be the best there is. Valley dreams akuwa the best MC, your name niko ready kuwakilisha. Sincerely yours, the newborn Issa.
Hamni tishi tishi, hamni babaishi, maisha nayo ishi, haya nikubali. Hamni tishi tishi, hamni babaishi, maisha nayo ishi, haya nikubali. Mimi
bado wanadanganya moro, guess what never comes. Moro, leo natembea ndo ni bainganya moro. Nikitoka na inafika damba kamoro. Eee, si usare, mi na mabeste ndani ya gare. Ligi soku ingia, juu after killer show ni madoku ingia. Ayayaya, si usare, mambo ya mabop mi nilisare. Anytime hingo mwona itisha, kumbuka kusema ni the newborn Issa.
Ni tishi tishi, hamni babaishi, maisha nayo ishi, haya nikubali. Hamni tishi tishi, hamni babaishi, maisha nayo ishi, haya nikubali. Mimi hamni tishi, hamni babaishi, maisha nayo ishi, haya nikubali.
Most most angalia boss boss, wenye wali doubt waniambia yes boss. Success is a journey ukiniambia let's stop. Watilia mafuta change gear, let's go. Haga wekelea haters over there, si cheki na wadhi wanazembea. Fellow MCs respect na wapea, na bila raka dhizia mnanipea. Humwaka kamo totu na waka, wale wote walibonga takataka, bila shaka watash. Humwaka
hamni tishi tishi, hamni babaishi, maisha nayo ishi, haya nikubali. Hamni tishi tishi, hamni babaishi,